Kia ora anō ki a koutou, whakarongo mai nei ki te reo o te hiko o teika. Ko mau mai tēnei o āku manuhiri ki runga i tō ai tēnei wā, tēnei ko Moana Maniapoto. Ko ia te kai pāpāho hou, anei rā mo te Current Affairs Show on Māori TV. Ko tēnei ka timata i te tūrei te tekau mātahi o ngā rā o hune i te waru o ngā haora i te ahiahi. Ka pōwhiria mai te tamahine nei kiuta. Kia rongoa tui a koutou i tōna reo. Kia ora Moana.
Ai, kia ora. Ngā mahi kia koe, kia koutou e whakarongo mai nā ki tēnei reo irirangi. He honore nui tēnei ki te kōrero kia koe e hua. Ngā mahi.
Ai, kia ora. I tēnei taha e Moana ko pā e kōrero atu nei kia koe. Can you give us a little kōrero on your maunga awa and your marae? So our listeners can pinpoint, oh, hey, that's my tamahine or my auntie that I'm listening to.
Ai, kia ora. Ko tōngariro te maunga, ko taupo te moana, ko tūwhare tō te iwi, ko te tangata. Nō Ngāti Piki au tūhaurangi, Ngāti Wāhi o ahau, hoki nō te waka o te aroa.
Ai, kia ora rā. E mihi ana i tēnei taha ko hikurangi te maunga teitei o ngā puhi ko te hapu, ko te kaui mua. E uri nō whē, anei rā ko pāi mihi atu nei, ka hui hui o tāua maunga nā rungai wē nā mihi. Nō reira e Moana, e rangatirangi anā te haukainga i te rongo i tō whakaheke i tō whakapapa, nō reira mihi rangatira anā ke a koe nā rungai tērā. I te mea, e māmā ke atu a ke a koe te kōrero maroto te reo rua, nō reira we'll carry on with our interview in English. Moana,
ko te mea tuatahi, ka hoki oki whakaaro ki te wā o te tangi o Hick Busby.
Oh, kia ora rā.
I noho mātai, tā mātai pene whakatangitangi i tētahi wāhi a motuka i Geraldine, i mātakitaki mātai i a koutou o te tēnei teihana te hiku i te wā i whakapāoha si koutou tērā tangihana. Tēnō mīharo.
Ai, kia ora, ko tērā ko te wāhanga tuatahi, that's the first time that's been done in Ngāpuhi here. Engari, the consensus, ko te whakaaro o te katoa, ngā tangihanga pērā me papaho ki te ao, ngā mea, the ones that were unable to come, they can still be a part of it by live stream. So, tō mātou whakaaro tēnā would be an ongoing thing for our dignitaries. Nō reira, mihi ana mō e nā mihi, kia tā. E ke nuku mai poi epi. Nō reira, e ko, ka hoki taua ki tō mahi hou your new proclaimed place on Māori TV. Can you just walk us through this and how it came to be, please?
Oh, well, I had a couple of movers and groovers from Māori television turn up one day, and so we'd really like to talk to you. This is last year. About fronting a new current affairs show for Māori television. And I sort of thought, oh, heck, that's never occurred to me. I was preparing to go on tour with my band. We just finished on Sunday, 24 performances in 29 days around the country. Didn't come up north. No one wanted us up north, but that's all right. I'm over it. And then I've been working on a documentary series and an album, so I was sort of thinking... Oh, I said to them, well, I'm kind of a little bit busy at the moment. And they were very persistent and they were very lovely. And so in the end, I thought, oh, well, nothing like a challenge. So, yeah, that's me. I got back on Sunday from my tour and we're about to do our first interview today. And then we'll go to air on Tuesday. So I've got a really cool team around me. Got four exceptional journalists with... Yulia Lelua and Tim Webby, Wena Harawera and Tina Whitcliffe, and got a very experienced couple of producers, Colin McRae and Mitch Harris, working. So it's a real team effort, and it's lovely actually to be at Māori Television. It's kind of, it feels like I'm quite at home here. There's a real sense of manaakitanga and excitement.
Oh, that is so cool. That's so wonderful.
Yeah.
Anyway,
so I'm hoping that we might be able to you know, do some projects together with some of our iwi radio, especially you fellas. You're pretty flash up there with all your cameras and stuff, eh?
Well, put it this way, our boss, Peter Lucas Jones, he's got his finger on the pulse all the time. He looks after us well. He's always got mahi live stream. They are actually going to do one overseas very, very shortly. So, I mean, is that distance is not really an issue. Kaya, if there's something that the people need to know or understand to see, he is up, he takes our team, and ko haere mahi atu mahi.
Yeah, I don't think that fella sleeps, eh?
Well, put it this way, you know, he's not a big man, but I tell you what, he's a very able, he's only a young man.
Yes.
That's Shane Jones' younger brother.
Yes, no, Peter, I know Lucas, Peter. He's neat.
Oh, tino atahua.
And he's obviously got a really good team at your Te Hiku. So, you know, you're as good as your leader and good as your team. So, you know, you guys are nailing it. I'm a fan.
Ai, kia ora. E mihi ana mo ena kōrero, and what you say is absolutely true. He looks after us well. We all know our job. We do our job to the best of our ability and more. And the thing is, my show is, when I speak in English, I got to keep it very brief, because my show is full on te reo from start to end.
Oh,
when I start in the morning at 6 till I come off the air at 9.
Oh, well, I think I better me ako aho ki te kōrero kaha ake.
Ai, kia ora.
Ka rongo au ki tō wāhanga a te reo irirangi, hei whaka kaha i aho, taku reo.
Ai,
taku reo.
Ai, kia ora te tamahi ne, e mihi ana mō ena kōrero api tino ātāhua. Nā runga i tērā, me pēne mihi atona te hau kāinga nei, mō tau i whakai ki te haere, ki te mahi this current affairs show. And I won't apologise for the tono not coming for you and your band to come up here. The time will come and you fellas will come anyway.
Okay, te pai.
Ai, nō reira i moana, e mihi ranga tira tōna ke a koe. Ka whakahoke atu a tāua kōrero mihi mutunga a nei māu.
Kia ora. Well, ngā mihi ki a koutou, ko te tūmana ko mā tēnei mahi hou, ka rongo te katoa Aotearoa. Ki etahi o ngā kōrero pai e pāna ki a tātou te iwi Māori, ki etahi o ngā wero kei mui a tātou, hei iwi. Nō reira, ka tino mau au ki te kaupapa, ko te tūmanako, ka kaha ahau, hei māngai, mō tēnei wahanga i rungi i te pāua ka whakaata. Ka papai tōnu mātou.
Ai, kia ora e te mahi nē moana. E tautoko ana i tēnā, me whawhai tonu tātou. Nā runga i tēnā, kia pai tōra, mauri ora.
Ai,
kia ora. Ai, kia ora, kia koutou e whakarongo mai rā ki tērā reo. A te reo o Moana Mania Poto, e mihi mai rā ki te hau kāinga nei, anei rā ki tā koutou teihana ki te hiko te ika, me ngā kai pāpāho, anei rā ko pā te tahi. Nā rungai tērā kia koutou, anora, mauri ora.